Oh yeah, yeah. Love and know, oh, 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 love and know. Oh yeah. Yeah, we monyo mumba zange. Nice memories mumu te guange. Oba kwen kuba ye meza ye bimuli mulu sukuru wange. Kofu nyenze siri etala. Nebweri bagwe date jinsena. Obwange nawe paka kutele faina butelevu. Kati zivula la maso wakamuli konkaresi. Mukwano kusaba chimu sima twala. Zivula la maso wakamuli konkaresi. Sweet kusaba chimu sima twala. Ndagala mbele yo best friend. Night and day la closer. Mukwano resi kula vyete we kubaki zanga. Nange jendi nekuma. Ndagala mbele yo Mr. Lover Lover. Shiro na misa nanga kuhusa. Na yenze rota ndavyete we kubaki zanga. Nange jendi nekuma. Buliru na kune buzanga. Nibu wache chowe tiri kusanyusa. Rwa kuhwe sente zivula. Nande kusimbi debangalo mchibuka Kampala. Kikozi kichampe biwewe ni tangawizi. Nipe kipenzi changu chile cha zamani. Right about now mdada sura yako nzuri. Mkononi nishike twende wote mbali. Pretty little girl I love you. Nitakupenda nikutuze paka daima. Ukiwa boss na mimi ya sikali ntaku. Chunga kiba kiba kuliko moni. Ndagala mbele your best friend. Night and day la rosa. Mkwano resi kula vyete we kubaki zanga. Nange jendi nekuma. Ndagala mbele yo Mr. Lover Lover. Shiro na misa nanga rosa. Na yenze rota ndavyete we kubaki zanga. Nange jendi nekuma.
Nekuma ande waku wate vinge vine meza ukwe kumenu. Evi kembo vinge inaeze nawe.
Kati zivula la maso wakamuli konkaresi. Mukwano kusaba chimu sima twala. Zivula la maso wakamuli konkaresi. Sweet kusaba chimu sima twala. Ndagala mbele yo best friend. Night and day la rosa. Mukwano resi kula vyete we kubaki zanga. Nange jendi nekuma. Ndagala mbele yo Mr. Lover Lover. Shiro na misa nanga kuhusa. Na yenze rota ndavyete we kubaki zanga. Nange jendi nekuma. Kicho Island, Ivo Wongo, Ava Music Production. Nobody can compare this.